abakubabi wobeyo mu mutima wayagala teyamufuna kyoka yaliwo buli olukya katowozo linenyike wamugamba bambi teyamanya kagambo I love you kamugambe wono kulumwa lolinda diyo mugambe tosulanga tachimanyiko osange niyamulaba namutwala nodamu kwejusa lolinda lolinda mugambe nkyo mwagala kimulage bobango mwagala wano petele kajansi yalino muwala gwe yayagaleda bali bamukwano ddala nga kupate babayobwa babiri petero yatya okugamba ku muwala gwayagala bambi omuwala yalowooza ti petero just be a friend ship naye kambabulire mwatu ekyabaawo omuwala yafuna mugambako petero gye yali yaviiramu nga bakempewo lolinda diya omugambe tosulanga tachimanyiko osange niyamulaba namutwala nodamu kwejusa lolinda lolinda mugambe nti omwagala kimulage bobanga omwagala Chimanyi ntino kazito na yefu nengeri guo mugambeko koze sakasimu obato kalina wachirie balua na ya chimanyi mutima chomwagala si friendship mbioka chimugambe lolinda diyo mugambe tosulanga tachimanyiko osange niyamulaba namutwala nodamu kwejusa lolinda lolinda mugambe nti omwagala kimulage bobanga omwagala
Access on the beat.